It's 9006, baby. Kona nekosha, wendo faraja yangu usawa huu. Wengine alinitocha, kisa sina vyangu mtembea kwa miguu. Mungu fundi amejiletea wewe, navyo nikataka na kuita kiwembe. Ukiwa shambani unanitaka jembe, ukichoka bongo twende kwa madiba. Na ukupapa bongo watakuiba. Jinsi ulivyo mzuri unanipa shida, na nilivyo na manguvu sitawapiga. I'm in love with you.
Nikikuona na sweta kabuja ni peti peti, meno yangu abe taiti. Oh my girl, you're on fire. Moyoni mwangu sitoweka, wimbo nitaulinda usiku mchana. Please don't get tired. Wanajaribu kukuiba, shawafanya kitu mbaya.
Baby, you changed my life. Kitokea tukiachana, Mungu akupe good life. Mani yangu inanituma mpaka mauti wende wife. Sipenda ni ugomvi, love for you, I can fight it. Mama nanweka road
juju,
nataka twende town kwa miku. Penzi lako na umachanganya na juju, na kama shule we ni chukiku. Ukichoka bongo twende kwa madiba, na ukupapa bongo watakuiba. Jinsi ulivyo mzuri unanipa shida, na nilivyo na manguvu sitawapiga. I'm in love with you.
Nikikuona na sweta kabuja ni peti peti, meno yangu abe taiti.
Mama nanweka road
juju,
nataka twende town
kwa miku.
Penzi lako na umachanganya na juju, na kama shule we ni chukiku. Ukichoka bongo twende kwa madiba, na ukupapa bongo watakuiba. Jinsi ulivyo mzuri unanipa shida, na nilivyo na manguvu sitawapiga.
Oh my girl, you're on fire. Moyoni mwangu sitoweka, wimbo nitaulinda usiku mchana. Please don't get tired. Wanajaribu kukuiba, shawafanya kitu mbaya. Nikikuona na sweta kabuja ni peti peti, meno yangu abe taiti.
Killer.